waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ka mid a shacabka reer melbourne oo loo ogolaanayo inay hal guri booqdaan maalintiiba iyadoo xanibaadaha coronavirus la sii khafiifinayo. maraykankana xaakin amy coney barrett ayaa la ansixiyey oo loo dhaariyey inay ka mid noqoto maxkamadda sare ee dalka maraykanka. maamulayaasha caafimaadka ayaa ku boorinaya shacabka reer victoria inay taxadar dheeraada muujiyaan iyadoo xanibaadaha coronavirus aad loo khafiifinayo, gaar ahaan magaalada melbourne. laga bilaabo caawa habeenbarkii, laba qof oo hal guri ka socda iyo caruurtooda ayaa loo ogol yahay inay guri kala booqdaan, laakiin gurigiiba waxaa loo ogol yahay hal mar in maalinkii la booqdo, taasoo macnaheedu yahay in dadka gurigooda la booqanayo aysan bixi karin oo guri kala booqan karin isla maalintaasi, sidoo kalena dadka guriga booqanaya inaysan guri labaad isla maalintaasi booqan karin. waxaa kaloo shuruudda ku jirta in dadku aysan booqan karin guri ka fog 25 kilomitir halka ay degan yihiin. sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka victoria, professor brett sutton, ayaa uga digay dadka in inkastoo gobolka 2 maalmood ee u dambeeyey aan laga helin wax coronavirus ah, cidna aysan u dhiman, haddana faafka xanuunku uusan dhammaan.
We have to expect additional cases. We have to be mindful of the fact that
waanu filaynaa kaysas dheeraada inay soo baxaan. waxaanu mar walba maskaxda ku haynaynaa xaqiiqda ah in dhibaatada ugu weyn hadda ay tahay in dadku isdhigtaan. dhibaatada ugu weyn hadda waa in dadku ay dareemaan in caabuqu hadda uusan waddanka ku jirin, oo qof kasta uu aamino inuu wax kasta samayn karo, ciduu doonana uu arki karo iyadoo wax khatara aysan jirin. arrintuna saas ma aha, sidaasna ma noqon doonto intii waqti ah. isbedelada kale ee xanibaadaha saarnaa magaalada melbourne ee la sameeyey ayaa waxaa ka mid a in la furayo gebi ahaanba dukaamada iyo weliba makhaayadaha, baararka iyo hoteelada ama hay-adaha martisoorka loo yaqaano, inkastoo ay ku xiran tahay hadba inta qof ay geli karta ama ay qaabili karaan. gobolka new south walesna waxaa laga diiwaangeliyey 2 case oo coronavirus ah oo gobolka gudihiisa la isku qaadsiiyey, laakiin 2 case ayaa waxaa lala xiriirinayaa kaysas hore loo yaqaanay. 10 qof oo hoteel ku karantiilan ayaa sidoo kale laga helay xanuunka COVID-19. tan ayaa imanaysa iyadoo premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ay sheegtay inaysan go-aan ka qaadan doonin in dib loo furo xadka u dhexeeya gobolka Victoria iyo New South Wales muddo 2 asbuuca.
Once you ease restrictions and people start moving around again and start working, that's the real test. And I think the residents of New South Wales would expect me and my government.
markii xanibaadaha la qaada, ayay tiri, oo dadku ay bilaabaan inay dhaqdhaqaaqaan oo ay shaqooyinkoodii aadaan, taas ayaa noqon doonta tijaabada saxda ee halka wax marayaan. waxayna ila tahay in dadka degan New South Wales ay iga filayaan aniga iyo dowladdayda inaannu mas-uul ka noqono sidii arrintaasu aanu ula xaali lahayn. sida ugu dhaqsaha badan ayaanu xadka u furaynaa, laakiin waa inaanu sugno intaanu ka arkayno saameynta ay yeelan doonto xanibaadaha la khafiifiyey ee melbourne iyo gobolka victoria ka hor inta aanan gaarin go-aanka waxa aanu samaynayno. dadka degan new south walesna waxaa loo ogolaaday hadda inay galaan gobolka tasmania laga bilaabo bisha soo socota, iyagoo aan u baahnayn inay iskarantiilaan markay tasmania ka degaan. premierka tasmania peter goodwin ayaa sheegay in dowladiisu ay doonayso inay new south wales ka dhigto goob xanuunku uu ku yar yahay oo khatar badan aan lahayn, ayna markaasi khafiifiso ama qaado xanibaadaha saaran laga bilaabo 6 November. dhanka kalena, dad ka badan 180 qof oo australiana oo ku xanibnaa dalka hindiya ayaa kasoo degay magaalada darwin, halkaas oo 14 maalmood lagu karantiili doono. waa duulimaadkii 2aad oo ka mid a 8 duulimaadyo gaar ah oo dowladda federaalka ahu markaasi ay soo kiraysatay oo la filayo inay dadka australiaanka waddanka dib ugu soo celiyaan. duulimaadyadaas oo ka soo qaadaya dadka dalalka britain, india iyo weliba south africa. dhammaan 133 rakaabka ee duulimaadkan u dambeeyey saarnaa oo ka yimid magaalada new delhi ayaa la geeyey xarunta howard springs oo u dhow magaalada darwin, halkaas oo 2 asbuuc oo karantiil khasaba ay ku geli doonaan. Amy Coney Barrett ayaa loo dhaariyay xafiiska kadib markii hore loogu magacaabay inay ka mid noqoto maxkamadda sare ee dalka Mareykanka, iyadoo mar hore uu aqalka sanadku arintaasi u ansixiyey. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa 52-48 ugu codeeyay Miss Barrett inay ku biirto maxkamadda sare, iyadoo hal xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga Susan Collins oo laga soo doortay gobolka Maine aysan taageerin magacaabidda haweentan. Ansixinta haweentan oo 48 ayaa waxay beddelaysaa xaakinad Ruth Bader Ginsburg oo dhimatay bishii lasoo dhaafay, taasoo macnaheedu noqonayo in 6 ka mid ah 9 xaakin ee maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ay yihiin kuwa muxaafidiina. Waxa ay sheegtay waa Miss Barrett in ansixintan ama magacaabidan ay runtii aad ugu qashuucday.
The oath that I have solemnly taken tonight means at its core that I will do my job without...
Dhaarta caawa la ii dhaariyay inaan xaakin noqdo macnaheedu waxa weeye inaan shaqadayda u qabsan doono anoo cidna aan ugu hiilinayn, cidna ka cabsi qabin. Waxaan shaqadayda u samaynayaa si madax bannaan anoo ka madax bannaan labada garab ee siyaasadda. Waxaan aad u jeclahay, ayay tiri, dastuurka dalka iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee lagu aasaasay. Waxaana waqtigayga u hibayn doonaa, ayay tiri, ilaalinta dastuurkaasi. Saadaasha hawada berita oo arbacaana magaalada Perth waa qayb ahaan daruur 25, Adelaide cadceed 21, Melbourne waa qayb ahaan daruur 19°, magaalada Sydneyna waa xoogaa roobaba 21°, bay gaaraysaa Brisbanena waa roobab marka dambe dabeylo isu beddelaya 27 ayayna gaaraysaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.